Ngorongoro. Aki kikumbuka nkicheza naye Lingala. Aki kikumbuka nkicheza naye Chakacha. Aki kikumbuka nkicheza naye Kayamba. Tumuweke kapeti na yoyo
simani miti na yeye.
Tumuweke kapeti na yoyo
simani miti na yeye.
You know ana rotate vicho kodo salive. Hidaya ana rotate susumila salive. Rangi yake chokoleti anafanya na suffocate. Mtoto amejiseti anafanya mimi na sweat.
To the left, to the right, to the front, to the back. To the left, to the right, to the front, to the back.
Will you marry me? Hidaya, will you marry me? Will you marry me? Hidaya, will you marry me? Will you marry me? Hidaya, will you marry me? Will you marry me? Hidaya, will you marry me? Hidaya, 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 Hidaya. Akina tafuta mwana Hidaya, Hidaya, Hidaya. Akina tafuta mwana Hidaya, Hidaya, Hidaya.
Kweli anapocheza na huku na mimi nachizika. Hata anapocheka ndipo hapo na mimi nacheka. Kiuno chake ni kama farasi ni kama hataki.
Hidaya
kiuno chake ni kama farasi.
Hidaya
akitembea ni kama hataki.
Hidaya.